Prima si pelle caban, cookie si pelle caban. Prima la chapa, luego la chapa. Prima si pelle caban, cookie si pelle caban. Prima la chapa, luego la chapa.
Prima la chapa, luego la chapa. Prima la chapa, luego la chapa. Prima la chapa, luego la chapa. Prima la chapa, luego la chapa. Prima la chapa, luego la chapa. Prima la chapa, luego la chapa. Prima la chapa, luego la chapa. Prima la chapa, luego la chapa. Prima la chapa, luego la chapa. Prima la chapa, luego la chapa. Prima la chapa, luego la chapa. Prima Sina mapedo, bongo kama 50 ukisambazwa kero, kero. Napenda dodo, wapenda dodo. Ile sangu zikopa, mzaku zikopa ukipewa. Napenda dodo, sema po, po, po.
Mina sipele kaba, kuki sipele kaba. Mina met chopa, mina met chopa. Mina met chopa, mina met chopa. Mina met chopa, mina met chopa. Bebe shate.
Hizi lyrics ni gimmicks, ni true story na vyo roo. Nili haya chopa kutoka Wilson paka carnival. For that distance nili lipa 60,000. Chapaza show mi utumia kulo kredo. Platinum kwenye grills na carrots ni 24. The same carrots kwenye wrist kwenye shingo. Nani mwingine si mwingine bali ni prezo. Jina kubwa tafadhali, act like you know. I'm young, rich, Kenyan and famous. Mikwanja kwa wingi, they hanging out my anus. But then with a name like CMB, how can you blame us?
Yes. Mina sipele kabang, kuki sipele kabang.
Yes.
Mina met chopa, mina met chopa. Mina met chopa, mina met chopa. Mina met chopa, mina met chopa. Bebe shate.
One, ni a bomba clad rapper. Me and Nia let no pussy boy mess with me chapa. Hata kana kipara bado mimi ni rasta. Hata kami sim kikuyu bado naipenda hella. Money burn, then let it burn much faster. Cash money hella chia, chuzi ganji pesa chia. Kau naipenda pia, usi wale karibia. Who ni mpenzi, my lover, my dear rasta. Nina wachache sikatae maliku wa play. Shilingi, dururu, notes, they're all here. All here. Now I plan your watching, I'm so fair.
Mina sipele kabang, kuki sipele kabang.
It's so clear.
Mina met chopa, mina met chopa, mina met chopa, mina met chopa, mina met chopa. Bebe shate.
Napenda dog, kama navyo penda. Na floor mo, na draw door like no other. Nimeshe chains, paka na bling fit. Dog ko mind, ya ni mengine na dismiss. Kada na mean this, hesabu miss. Tukwa chapa na lead list. Oh ya dread this, sasa na sink deep. Kwa beat ni spit this. Oh ya G, pepe ndi yo kwanza man.
Ndiyo sisi,
achu plays a game.
Ndiyo sisi,
nazima kepe.
Kila hila na stay on the grind. Ndiyo muziki,
nazima kepe.
Sindi locals kutupa ganji. We ni customer una clues. Kiza vocals, kipiti ya shazi. We ni hazela nivushe juu. Nipe noti, nipe mkwanja. Kama si mote ngoja kwanja. Kama si yote msewe wacha. Macho nyanya bread ni chana. Nipe jomo, make it brown. Move it slow and make it brown.
Mina sipele kabang, kuki sipele kabang. Mina met chopa, mina met chopa. Mina met chopa, mina met chopa. Mina met chopa, mina met chopa. Bebe shate. Mina met chopa, mina met chopa, mina met chopa, mina met chopa.